TNC Music. Kelele takatif, kelele takatif.
MC Jacket on the beat.
Kanila mbisi tulitendaga, akalipa kwenye musalaba. Bina ona tunajitanganya, maranga sangorengai, ona na yeye ya ya.
Sitaingia na kimasai, lakini Mungu mwema hatukatai. Ujumbe taiti ni katai, nakubali Yesu na pepea mimi katai.
Ukitafuta utapata siri kito, anakushoka mi baba niko, kuja njeri kama hata niko.
Tuandalia, ndani yake tunekufurahia. Amu baba ninyage, ligireti ye.
Excuse me Mr. Masai, utanifunza kuruka sikatai. Lakini wacha kwa sasai, tuwape ujumbe tamu kapapai.
Sifa kwake minamba, mabenzi yake kila siku nitamuka. Asali na misi tachoka kumtamka, tampa shukurani kila nkiyanga.
Ukitafuta
Shanga yai, get it, shanga yai.